Kanyi bide kwe kwe Yetu aise miye Ndi ibo pate Onwe lonye mwive ti abuwe Neme ti dibe Onye mwive ajabuwe Ondo wa mwanem Ewe mwamuwe
Kala
aka onye mwibechi ya gbuo nne mechi gbuo onye mwibaja gbuo onye ụwa nwanne m ewu ụwa meghe onye mwibechi na-akụ akwụkwọ ọ nọzi yunivasiti levụ onye mwibechi na-azụ ahịa ibugokwa kalaka nwa ewu chi nwuo onye mwibechi bie ọnwa disemba lukwekwe onye mwibechi wee nata wee kpọba nne ya uwe nye na nwunye nne ya ọ sịba nne ya batago ya lụwa nne ya nne onye mgbawe tie ọ na-abụke ka nwa m ewu ụwa meghe abụ igbo ajọ ka njọ ọkịka na-esesi okwu ike ewu mowuo obulu nsị dọbalụ onye mwibechi nwa ọ pụta kuliye onye mmasị bọhị ya na agụụ wekalị ya ọ gbabata na bebe mgbe chọba nri onye mwibechi lekwuchi wee gaba n'anya kwuli wee jee mmepe nye wee dalị ile dapụba nle ụkwụ ewu ji mgbu anya akwụwa ajọka ọ gbalọkwanụ ịnọ ọbụ nsị ka ndị ihe siri debelu onye ebuchi ọ pụta kulie unu na-abụgbe mgbe ndị ihe ji nata natabịa webụ onye nwa ka ọ na-eri nri ahụ obido wee tibe mkpu ya uo ihu n'iti na mkpu onye nsiri nwa onye ọzọ amazi ya nwa m ewue mụ nwa m ọ bụ na igosi adị ewu ewu ji mgbe ọ telọzi aka onye mma wee tibe mkpu afọ mgbe afọ mgbe mmekwu afọ na-ata m obodo wee gbakọta onye mma ọ dị nnụ afọ mgbe afọ mgbe mmekwu afọ na-ata m ozigbo ọgbọgọ ọbala n'ọnụ gbọkọta ọbala nwụrụ unu na-abụgo afọ igbo ajọ ka njọ sili nwa onye ọzọ amazi ihe nwa m ụmụ igbo gwa ya limgbe ewumehe chukwu unabugo ibe na-eme onye bụ ya dị njọ unu kwụba akọ ọkọ na aka ịgwa ọkọ bụ nya na-ebu ewu ewu chi mgbu
Na kwa gị chukwu.